In my yard.
Tucker B hits.
The time is now, it's gonna be ugly in a minute. Hey, 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 hey. The time is now, it's gonna be ugly in a minute.
Somebody want me now, but I can't come on your tool.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai, uwe kanu na jidai. Na banda na faya kota kucheki padai.
Somebody want me now, but I can't come on your tool.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai, uwe kanu na jidai. Na banda na faya kota kucheki padai.
Lazima penzi nilofuga enzi ujilambe masikio kwa sali za tanga hizi.
Raha zinanzia hapa na hizi sioni zikisha. Taratibu kama tarab joma dini nitakulisha. Sina ugeni wa mapenzi ni mgeni wa mapenzi yako. Ndo maana kupiga mkono nombe japo mini chako. Hata lebu ni gari yalisha kufa kwa jali. Kwa hivyo sioni ni hatari kukwachia moyo kamili. Kila siku ni kabate yako meno na mana. Mishangozo zubuhi ndo mapenzi ya meungana. I keep the romance alive kama ndo kwanza na kuona. Mapenzi yata pungua kesho kenta kupenda sana. Nisha jivisha kitanzi njo mama ufya tuwe kiti. Na manisha biashara please ne mini kama banki. Wanamke kwele kwa definition ya mtobwa kote. So lazima kutungoze machuangwe shasema yote.
Somebody mami na wadaka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai uwe kanu na jidai. Na banda na faya kota kucheki padai.
Somebody mami na wadaka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai uwe kanu na jidai. Na banda na faya kota kucheki padai.
Nakupenda na unajua naumia, baby. Ndugu zako wanajua na vyojisikia. Mama, wanawake mko wengi ndiyo zaidi ya mia, baby. Lakini kwako nimeapa nitatulia. Mama,
shaka ondoa, sikufati kwa ubaya. Kuwa huru nami sitakuhisi vibaya. Mwonekano wako ni umeazua haya.
Yes, I am.
Mapenzi ya fichi kama mwanga kwenye giza. Niache kudhibiti sina nia ya kukumiza. Mengi mema tuna wish ila siku kupoteza. Hey, I don't think I'm a player. Sita kukuchezea. Watu wangu nguva mwezi kwa mimi kwa penzi. Nimezama ndani na saka madini. Mtoto mwenye mvuto napenda na vojamini. Niruhusu mami niwe wako tuanzishie mashani. You told me napenda master na sina papara of course. Napenda your star na unashoba takwe no. Sitaji to game, sitaji to fling. Mina wa minute taji to fam to kill one of these.
Somebody mami na wadaka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai uwe kanu na jidai. Na banda na faya kota kucheki padai.
Somebody mami na wadaka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai uwe kanu na jidai. Na banda na faya kota kucheki padai.
Dakika moja tu. Mimi na we. Isemi na we. Na kama muro toshi basi nomba nama yako takucheki padai.